The first king on the beat.
Dirty! Stinky! Cynical! Levy!
Oh, God, we're there for what's my song. I know I'm not going to be back, but I don't know if I'm going to be at the boss for ya. But guy, good gun, I don't good gun, it's KK, I chan.
Living booty! Come on! Uno kuna mawushire mwana boundary. Yomu nyutisee ya wipitia mwana mumbari. Yomu kuna fuma kipite kundia eftari. Uno kuna masumina kiatiti mkari. Chakari kipono kufika kue motu. Nishe minwa charu minyamoni metu. Jarandiano kura njaran apa aisi. Nese kwa na mariochi sky D. Ukongwe shapa nomba ala naritana. Mbifyongo na ini alanda wakanya. Kitu chiti kumpia liu ile kanya. John P. Chao tishita ule mwana.
Mwenja chiba gaicha. Kapangisha mfana chani kutana cha watana chetu mkudu shi. Sky kiba uzi kwezi.
Sky key. I made a freestyle. Mwish neria out if Dina Revi. Always do yourself. They machine, they my team. Nowadays, no wonder wa guy. Wa man, damba che nowadays. Wa guy, apa kunjika damu. Titi, wantamba nga kumandaka titi. Onze wa guy, narishi wa tiba fake. Echo vanta, mbira under district. Tapari ewe ntina, ntina fye wa cheese. Nangungu pono nebambika na pa easy. Number one, kumuti mani wa cheese. Fiti wa guy ni makiti. I made a freestyle. Dorimona Ravy. If nangula ntile ave na